It's so good to know you. Ngiyakucela wehle isimoya, kuningi okwenzeka ngaphandle kuze sicabane sodwa. Wethu ukhuliswe umzalo bengekho noma usashone labilithi. Ungalingi ukhohlela uphuma khona, ngicela uyithatha from now. Let me introduce myself. I was born in a ghetto and I was surrounded by wealth. Every time ngiphuma ngaphandle ngiyanizwa njalo ndihleba bathu nje, abanye bathu nje lo how uyasitshela. Sengifise ngathi beningakuthatha konke okwenzele mina and replace the happy feelings left inside of me. Take back the finished things and get the rest. Maybe ngiyomhlonipha mhlase nibona kwenza mina. Akaze ngikhuleke kuthi ngikhule kanje gas. Ubridge wekani kubhinci okapi ngiyakwazi. Akusizi ukumonela ngoba ngikhulisa abazali nama ngikhethelanga. Inhlanhla zabantu asifani. Aphusile sengikuzwile njayami. Hayi ngoba ngikumonele ukuthi nje namangazi. Ngibuye ngisizwe ngicindezeleke ngathi nginamabhadi. Nalapho ngikhule khona ngaganga bathanga salibhadi. Oh yeah, le nto iqale feri kuphila kamnandi. Nginabazali nginakho konke basho njalo abadala. Ngithe ngishonela abazali kwamele ngika-anti. Abaziyo bathi umama naye babengazwani. Sonke izono sikamama zazwela kumina kusemncane. Lokho kwangikhanda inhliziyo embi ngesidina kwabanye. Ngase ngikawuzele sigele ngahlala nenkedama. Ngenza konke ngaphakama ngisahlonishwa namanje. Mina egazi bangivumile ngezinto ebengidala. Kusuka kudala ngisasemncane bheka manje ngimdala. Hayi ngoba ngikumonela uma ukhuliswa abazali. Niyaza uyikhethelanga inhlanhla zabantu asivali. Namhlanje ungaba phezulu kodwa kusasa wephansi. Wethu ukhulile edladlini noma ukhuliswa istradi. Sonke siyongena egodini mhlase sifikile isikhathi. Kulo mhlaba esiphila kuwo impilo zabantu asifani. Kumele sibonge kona lokho asinikeze kona umdali. Duduzeka mtaka ma maungenabo abazali. Khuthazeka mtaka baba mabesadla ndlavana. Yeah, sonke siyazi ukuthi imndeni yethu wangeke sichuze. Kodwa ukuze siphile kanconywana sekulele kuwe. Noma ngabe ungawamanje kodwa kuzomela uvuke. Choices that we make now determines the future. Noma ngabe uphuma kuphi kumagumbama nomhlaba. Bekezele isikhathi siyeza umdala ngeke asakulahle. Nganza kwethu ngicela siyeke ukujaja ibhuku nekhava. UNkulunkulu uthenga injelo ukuthi namanje sasithanda.